kisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Simamisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Yeah, yeah. Tingisha, 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 shake your bum bum. Tingisha, 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 cheza ngoma. Aka Mungu livyo beba, zigo livyo shona, wafanya mashetani zani panda. Kwanza vile unavyo waina, vile unavyo endova, natamani tukupanda. Waya sembe guza kanyare, yani wacha kama nare. Leo twende one way, yala leo niko fine. Kwa chilaba maso, hizi kalafi, haka vina kakona so. Yala njo tuchezo rako, na zero distance, Michael womitaita. Tingisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Simamisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Yeah, yeah. Hey girl, legeza, legeza. Sikizaga tukisonga. Hey girl, legeza, legeza. Sikizaga tukisonga. Yala uya Casanova, Shelly down. Aina pyo bomba. Yala uya Casanova, Shelly down. Jingala pya Westline. Aye gal, you're so genius. Admi ya fear, you go put me trouble. Atembo vyo zino chone we mola. Ondi mumu timamunda. Embo vyo vyo zina magulu no yusa. Vale no di jangalanya. Muchidongo chuba kuba chuba kuba chuba jangalanya. Mama be you're the best one. Tingisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Simamisha waone vini na mazina shangilea. Geuza waone vini na mazina shangilea na. Yeah, yeah. Ini girl dem tingisha, 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 shake your bum bum. Tingisha, 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 cheza ngoma. Aka Mungu livyo beba, zigo livyo shona, wafanya mashetani zani panda. Kwanza vile unavyo waina, vile unavyo endova, natamani tukupanda. Waya sembe guza kanyare, yani wacha kama nare. Leo twende one way, yala leo niko fine. Kwa chilaba maso, hizi kalafi, akabina kakona so. Yala njo tuchezo rako, na zero distance, Michael womitaita.